Bello boy. Lo 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 lo. Sikujua mapenzi kama yanaumiza. Nilijua mapenzi moyo wangu ungetulizwa. Ume mapenzi yaninushenzi. Ume mapenzi oh, yaninushenzi. Mwenzenu nilipoa, usiombe aronikuta. Yani nikitoka nyumbani mke anatoka. Bada kugundua nikatimua mpenzi, sasa nimejua kumbe kupenda nushe. Oh, oh mpenzi, mi mwenzenu sawezi. Hey, mpenzi, kupenda tena siwezi. Yamenishinda mapenzi, hey, mapenzi, kupenda tena sitaki. Mwenzenu roho inauma, yani roho, yani roho inauma. Oh, mwenzenu roho inauma, yani roho, yani roho inauma. Na una roho inauma, kwanza koro inauma. Kajararo inauma. Mama alisema yani kubali, usirudishe moyo nyuma. Ridhika na hali japo moyo utakuma. Yani Mungu katumba kwa mafungu, ukiachwa kubali sofungu. Yani Mungu katumba kwa mafungu, ukikosa kubali sofungu. Yani usijali kaka, nijeze malado na mikoto. Ridhika na hali dada, ngela usije ukapo. Oh, mpenzi, no, no, no. Mi mwenzenu sawezi. Hey, mpenzi, yo, yo, yo. Kupenda tena siwezi. Yamenishinda mapenzi, hey, mapenzi, kupenda tena sitaki. Mwenzenu roho inauma, yani roho, yani roho inauma. Oh, mwenzenu roho inauma, yani roho, yani roho inauma. Na 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 roho inauma, kwanza koro inauma. La la la, ora roho inauma. Kajararo